Baba yangu akisha sema ziwe wanaimba na kusifu. Baba akisha sema hata mchana unaweza kuwa usiku. Akiunguruma maswali yote yanapata majibu. Akiunguruma hata magonjwa yote anayatibu. Baba kisha toa kibali, tizani kama nitahama mahali. Akisha toa kibali, tizani kama nitahama mahali. Kama we my lover, my lover, you're my redeemer, protector, forever and ever my father, you are my father. Hakuna cha kuogopa, mbele yangu uko nami. Hakuna cha kuogopa, nuru yako yatoa gizani. Akiunguruma maswali yote yanapata majibu. Akiunguruma hata magonjwa yote anayatibu.